chiwongerera malaga bigeresa bino kubadala ndi munzikiza uzalo lwanga samu chinze ngambyangala no tufuna chukachuka nyentegeka guru denezi yajjanazo abana bamazeke ebyewungula nebyendya tebikyambukala nyawe njuwa nomugoba eyazala ebikweno bino mbawo mwabo gwentuza nekyemugamba nakkiriza nze banyoomoola okukamala mubadde bandi wakubiri kitammwe kiddala mbuuze oyo gwe mumanya omundi okunyoomoola ennyo mutyo mbagambe nga nemumpulira
musaana mwekuba emyoyo nebandikwa mulujjukire kale nebyonfuka obbalaga musaanye muyitenga nabyo musaana mwekuba emyoyo mmwe nebandikwa mulujjukire
Chali wano emiswaswangulo giyora babenga abantu abalabwa lubera lwekafumba kati tunalabe emirembe gino kina bakyasa kyankula ki okayukananga olutata netumbwe zaffe bannange kalungi ki munoonyereze kafumbe kedde mu nsi muno bugunjufu gikakyate obola mu ngeri embi butyo abamawulire musengejje kabulangana firimu ifaananye ebitundwa nabyo ddala buseegu bwereere nkugamba ebibuuzaako awo okwanika bikwasa n'ensiso binyumya natuuse n'okuwunga nze ne bwompita sikyayitaba
musaana mwekuba emyoyo ne bandikwa mulujjukire kale nebyenfuka obbalaga musaanye muyitenga nabyo musaana mwekuba emyoyo mmwe ne bandikwa mulujjukire
chaye bwe mbogola tebafanako mbawani gwe banawulira n'ebyokubanna byabulira sikyanenya abazoola kati ebibyenadda mu biwema abaana be tuzadde luno bafuuse ekita kyasanyusa nze nabateekako amaanyi nga nevuuka linnyinola mbombawoowe ennyola okukamala mpozza okayadda banterese beetemyetemyemu nabo bali abana abali abasatu neewunika mu nju wali ne mbangaago bakyabikira ng'abaddewo nga bayombye bw'oba mu ngenyo situla obwala bamanya obukunya n'ebisi ne babijja nayo emisango bagizza luno ne bwe ndiwa tebejja nako egy'embuto giringa lufu nze wange tewakyasulika
musaana mwekuba emyoyo nebyo ndifa mu lujjukire kale nebyenfuba obbalaga musaanye muyitenga nabyo musaana mwekuba emyoyo mmwe nebyo ndifa mu lujjukire kale nebyenfuba obbalaga musaanye muyitenga nabyo
gwe mbadde nninamu essuubi ali mu kyakunawabula ebiyite kiro maawe yabijja mudda n'enjawulo bufira akwatazadde kuba omukumbaka naye atalika namwekubako yanva nako yayinga kwambala nkunamyo lumu bajja bakwataganye gana amajuba ga walaki nyabo ne bayita nyaabwe naffe ennaku yabaggulira wali atunulanga atalaba oyo kati ntya n'omunyega nkugambye ajja ne banno wano nebeekola ebitansanyusa n'abamajatera obba nabo olukitawo ensirika oba baleetera jeifa ndabajja kunkanantakira ziringize ennyonoonyi entyo mbaweerezifa kikati nenerese ebirungi nze byambalo bukumpulira
musana mwekube myoyo nebe nifa mulujjukire kale nebyenfuba obbalaga musanye muyitenga nabyo musana mwekube myoyo mmwe nebe nifa mulujjukire kale nebyenfuba obbalaga musanye muyitenga nabyo
Tuka notunyaga wakati mukutyo butafa kubayagala za wembu ngeza deye kyerijulire okuloka nga nentakera ebibanje ebinyagwe nnyo wano mbobuuze ekibirese nate kuzaala kwekubyanukula ddala ne bwogula emmotoka ntogibawa ebinyulule abaana badda mu kyakala bakwata eno bakwata muno omulala yafaala atyo Mbali dowe rujuju kati Ndita wadalo muno na Kunyanja jeba tenda batio Soba ngambira wabandi Tokuzara mwomu chibi Nechusanya mwudobo Ngira manyikiri nzibula Oba mareka umbukuma Panga ukire chalabwa Na yoko kere wako na po Mbachene na mubara vise Nandi mazeka bulira Kibana bange musonyiwe Mwe kola kole nyo mchio Nange sanyo terimbo kala Fama kamwe tuwa suratoke Omuri atakuli na kolubu Na ye mwabe chejo mchio Nyumba cheriba nilisa Ensite muna bajiraba Somo uringele karuba Echejo wekita salike Jaba foto lanyo na yo
Musana mwe kube nyoyo Newe nifamu lujukire Kale nebyen fubo baraga musanye mwitinga nyo musana mwekube myoyo mwe nebyeni famulijjukire kale nebyen fubo baraga musanye mwitinga nyo musana mwekube myoyo nebyeni famulijjukire